Hota, hibit ni moto, bicho na boka kiota. Ona, waratinga door, drisha sit na gonga. Kasoda, wu bicho msoft, bicho jipaka na poda. Ona, na nyura kesi kwa tiku inabaki na order. Ona, na flow na beat kwa cho, adi tukioga. Kasoka, na score, killer goals kama Redona. Kasposa, nyo game of form, niggas call us dona. Dona, bola, bola, yes. Na jo wa mini, sisi, suka mka ghost kama tujini. Vit fake, suka nyagia chini, facts wapi ya maso. Me I'm singing ko daro lizo tu darasa leto fala tatu za rasa he beat like kill kama master come the shit nigga kama dasta yo
moto
tuko 9 over 10 kababa utakunywa juice tuko 6 and 8 sijisi tuko kwa ndani ya mbosho sina dr time ya hey kuja kwa tips tuko lofa buda kwanza ondoka masani mbaya but kid akona phone time tuli bonga Mayday, man down Kuja na ubaya, ni kuchane matambara Niko smooth kama highway, ni ite barabara Kid, I'm really going out, cause nazidi tu kungara Kid, I'm dropping to my people like Go, go, great, just see your life, just see your life Awezi tu compare, funga macho ni kudrive Cause I know you don't know, nindo jack, quite game Anytime, yaki ama Bado loka na li 40, mauvo, vaati vaya Ni ukulia, no ya waya Kena mbesa na kayutuwa na Eish, leave me alone Eh, give me some break I thought you knew Pato jui, ini new game What else? Sing to collapse
Moto
Nigo sijone rapa sana dizi brain na mistari Kuna venye mina kwanga psycho so chungo wepata ilani Mna hanglines nina buzz marapa kwa stage wa muwezani Ati online nikichat noke tusifanyangi magizani We feel so cool Dance me bamba step kwa msani wa genge drill ni trap Wengi wa senge and drills will less Msupa mcheck Check, check, check Msupa mcheck Check Neo check make sure kwa mate Mr. Berry na itashori Anakuja na riff yake manyanga kumliko na kagua pori Berry ni cheki kali bakisha makondiko na penda pombe Kwanza nipate na ndimu na majimoto Johnny kwa mbele Makoro muzi wa shambaya na wakorino Skiza rapi siyo wimbo na nilitekwa misiko single Vile naishi kiji siwezi kula githeri bila weevils They ask me where I'm from Seagang awana signal Mi ufika jo mi ufika Mufika gasoko, teno mongiti mchoyo, tindi mogengi msoro Rora wakumeti vono, kisindo kwetu kama ujana uo Kani ngoto sezi dunga mbono, kani manzi sezi teka poko Kani kuni mastingos na donjo, jomi ni jinda teka madhako
Moto, moto Moto ni moto na roga na temama moto Kama imoto lit kukoto Moka na moto fancy joto Daily ni oval sabi immoral Kwangu ni normal gang si normal versus ni moto Moto chukua the people kwanza vi simple Siji ni lethal watu ma evil Zama na mwiko nyani yako indoor Speed ki evil virusi ni vifo mimi ni evil round na pistol Moto